nipambe kizugu, nioneshe udambweo. Hata kama unanipenda kidogo, minataka udambweo. Nikitoko seni lambe kizugu, nioneshe udambweo. Nikisema najisikia, nawe sema unajisikia pia. Niko kidogo changu mpokea, kikubwa bado Mungu hajanijalia. Watu wabaya wanaumia, kuona penzi letu tunafurahia. Kikubwa tu nikuzingatia, ingawa maadui wanashambulia. Oh, nipe udambwi udambwi, ninataka udambwi. Oh, nioneshe udambwi udambwi, nioneshe udambwi. Oh, nipe udambwi udambwi, ninataka udambwi. Oh, nioneshe udambwi udambwi, nioneshe udambwi. Semanga kashoda, ukinite te Kenya nitapaga. Kashoda, ukinite te Kenya nitapaga.